Mar, Professor Junior, na Fresh Jumbe, wana lalami, Junior Harry, mtoto wa Kakamega.
Harry, mama, mtoto wa Tiriki.
Que me estima el dolor.